Organizer.
You like it, this my lines. I know you like when I sing. Nagufite by my side. Bona mbura byinshi mona risa. Ese bakubeshye byinshi. Bikubuza amahoro, bikurwaza umutima. Bigutera depression. Baby, I am defender. Tuzanye wendari za kurinda marira. Umenyere ibyishimo. Baby, don't kill my vibes. I wanna show you my mommy. Nushaka wibagirwe aba ex bagusajije. Baby, take my emotions. You can spend my money. Wanyibagije inzozi zanjye. Ubu ni wowe nashyize mu mishinga.
Take my key, I will.